We want to see him suffer for the rest of your life. Yim, uzenza zepha pumkablaza, kino bapazwa mtitile nango kisimu ze spore matambali kunu uroshu mtabespa. Istoto sato labanga izo linda beza beishi umasiko mchomboka hii. Mina ukage ite lofu nula ngesaka pala ngetawula makoti, ziali hale elisha pyo mbidi mkukosa umekilwa. Isha pasengeta na pengu lisi toba zyanga zisnele sefeshu mkeeto tali mbilaza sema pondwini. Mina mbaba wa machu kaya soka la ito mbezi na zena velo mchongo vo mlinde lo ngele ngele sangla la senyo kulala ngubi mchonje nkwa nongoma. Shit! Bata ata kateli sipa lo mbone lo mpazo keze nta kwe tolo ngaza ngafa kubono togolo shobe nkabu ni kusu. Mina ngibam jongile manje azondonga bosuchise niyabhela mambu kanti nokuzonda umuntu esengidumisele nje kujabula sebekhohlile. Isithutha sedoki ngokubhakela enye ingongolemba nomnikazi wayo uyadela mzilikazi kamashobane ngokuchamela ubonda lo mzondodi ingashongolutho kwaza kwavutha iphalamende. Kuye kwavika umavusa emalayinini ufulede laduka laduka ladliwa indawo makhelwane eqeda yabula amathuba. Bathi ungasalidi mhlakajoni shaka uyinduni indukusebanza ihlala ibafaza ihlala emadodeni. Ushumleza likazi ezadina ibheke kwaphatha indlela. Kuphinde kwagiwa usibiya phansi amathuba bathi ngukhonzo kayingeni ingakafika isulumane. Bathi soto bephume ekhosombeni uyayisaba induku eza nendlala. Bathi ngisandla esiphayo ngokuphakela ababhema sikabusisa. Langididi ilunda bathi inkunze nomlando omuhle kayifika okuhambeni. She mina ngingumkaledwe endaba ofika nazo ngayizola kashaya kushaya uxoxelini. Mgobiso msengemdala yashiswa ilanga maqedi ngadliwanga nayizimbuzi. Ngithebise singisini lapha bafana bami sanibonani. Ngithena nenkani njalo izophuma ngezinqe bafana nizoyisuza. Yini ngumfika bekhona noma engakaze afike maqede kufakaza ababekhona bethi simbonile. Mina ngiyinsuza nsuzana ngokusuza emcimbini ethende namandaba ligcwele litheqhu. Abaculi bemasikande maqede bathula bangasho lutho. Kuye kwakhona onje induna yensizwa uphakela umthakathi wathi kodwa befana nenzane. Nathula nje enye insizwa inidelele. Nakhona akusuzanga mna njalo kwasuza lona ubende lwasenkandla nogiyaza aphenqula ibheshu maqede kuvela imithexe yezinqe into oyisuza nje usayibuka. Kwasukuma lokho kufishane kwasemzimkhulu kwamaphezu kwesigubu sedoko kwathi kodwa bakithi ukubizile akakhathi ngane mdala. Yeyi mina ngiyazi into enje ukube kwasuza lokho kwasemnambithi lokho bathi ngibani konje bathi ngishort left. Eyi kwakuyobonakala kakhulu kwakuyovele kusangane iy'nkomo zesiphele esibayeni zingiginqiginqa ucabange nje phela umuntu esuza into efana nobusobaka. Yeyi mina ngiyazi into enje mina nginogiyaza sibeke phansi sihlangu senkatamkhulu wakho ngobela sagade ntuzuba safusafusakala kahlukela mpunzi echobaza nemayeyeni angaselula. Ngiphinde ngiphathe ngasiko la ikhehla lami lasekhaba omama kwacaba ujobha jobha sikelemo bantu bayizigide emadakeni. Kuye kwakhona ndiyinqwele zathi ayimfokhumalo sekuningi okwenzekile emculweni mfanakithi. Indaba kaDisemba umsimbo wesalukazi wavele ikhale manje esingisingasibagona. Kuyothi kushaya uDisemba bafana bakithi indoda nendoda yobe iphethe iphepha layo lesigwele ukuze nikwazi uyiphuzela kahle. She unjabulo langa lesandla akhe sezifihlwe ngamakepisi yobe isithambe njengethumbu lokosa ngiqinisile. Usasingisini lapha bafana bami sanibonani. Ubona usidanti ungathi yoshaya iphenathi njakazenzi uxakweyi lokho kwasebabanawo kunemoto encane engangoma yogade sekumbulele ngenduku. She hayi ake sikale sithandaze bafana kathi before nje nginibhoga ake sikale sithandaze valana mehle. Mnini mandla wonke soneni kuwe ngempela soneni kuwe. Utheni mnini mandla wonke mina nomaganga singaqhashwa emcimbini. Ngizwa kuthi umaganga ube wahamba ozama ekhanseleni nakumeya yasoluntu. Uthe ngene nje ofisini lemeya imeya vele akhiphe izamba yakhe yathi mina gcobisana kumlomo kancane. Iyamangala phela umeya ho ngaphi lo mfana osomlomo ome kanje ingathi inyawo zeqhude. Hheyi mina ngiyazi into enje. Soneni kuwo somandla soneni singamabhinqi. Sishwapha singele sisuka umngani wami umroza. Sishwapha singaka esikala emahlombe size siyoshaya emaqakaleni. Hayi mahle kwethu uthani mahle njalo uthi uthani iyathandaza la. Okokugcina nje uNkulunkulu wami bengicela somandla bengicela nje ukuthi into encane uma eke ngangena ezulwini uyosibona siwuzulu. Akwazi kule nto encane ukuthi angambona umbuso wezulu. Ayina kahle kanje nike nimbona kodwa into encane uma esegqokile utasha kanjani la majazi akhe asezayona. Yithi kufanele singangena ezulwini yithi abanikazi besogo bafana yithi sonke nongize nophakela umthakathi yithi siyongena esogweni. Nomthandeni nje angeke alungena izulu mani uyathandaza angeke phela ungena izulu uhamba nomasonto awulutho angeke lubone izulu.
Yinja sashaya izimoto kancane funa into zakho ushibize yakho yonke ushaya yonke into zakho.
Abakwethu esigisini bawumelwa yimi esogweni sinomfoti umxolisi. Ngiyothi ngifika nje esogweni kwasathane kuthiwa ubheke nangumfoni umxolisi uyasha laphana. Umathana nazana ongasafuni ukuzala abantwana siyofanini siphumule endini zabafazi. Nakhona njalo uyobefela zona izono zabafazi. Eyi mina mina ngiyazi into enje. Ngimgcoba kanjena nje bafana bami angiphele bafana bami nganginamali. Futhi ngilungani njena nje bafana bami nangingathwele mhlawumbe aba nemali noba senkingini. Omgilazi njengoba behleze bomile nje ngingabe ngifike lapha egoleni nishayise ilayini nonke nisisakaze ngempama uvuke phansi ngunikeze u-5k ngithambe yophuza ngiphinde ngibize omunye futhi bonke nosimomosa. Naloko kwesipinasho kungumnye ongakuvusa phansi ngempama mina qede ngithi yini lo yakhaya wena unekhishi lokwenzani nje uyindoda. ubona ufihle isikhwele sonke ngathi ikhansela nje kanawo cishe uhleleni hey mina ngazi abantu abangenamali bathandana ukuswenka ungahle kwethithani koze kuthiwa ngumproducer baze bangenza umsiza bakho bhanda buyabhadla makata ekangesini konyokohoha kohane uphakela kayisuthi inkomponi mdakanomzonzo mdakanomqhilishi inkomo zabo yanomkhokha kwamantshangazi ngiphinde ngibemeza wena baba umsumi nomatekanye ubhobha iyeke izihambi esokweni layo nawe jamba laleni mambe ojoyis ngomnyama ekhanyise ebhedi shafe number 2 mgonto ofundela amanyibane buyela ebhudwini mkhelekaishana sikekana namncele ensimini endoda itholele hla ngomnyama okwahlakazakala kuseyiyo leyo ndoda yodumo lwasezilisini bafana bami relax relax bafane uzokuthola utshwala hlala phansi kusaseva bakhwenyana kusho mama besosayati nkosi yami besho kumaganga bekubona ephakamisisana heyi futhi bakithi ingabe maganga niyohlaza kuze kube nini singamabhinzi ngithe kusesingisini bafana bami la ekhaya sanibonani wata please mbani okhuluma ngisempumalanga bafana bami ngisey'nkalweni zasemalahleni abanye basegoli legoli indoda yakwasikisa beyibiza ngoqondanisa qeda yaduba umculo but usehambe ekhuluma yedwa ke manje inkosi yami egoli ngathi akaseza nasemadlebeni noma ukhuluma naye ukuwo nje uthi ubathe le ndoda inande uyalana ekhaya qondanisa bafana isithembu sasegoli sinehlule bafana sinehlule sinehlule nancama ngoba sibona isithembu sasegoli angisazi nesithombe esijolayo kuseyim unothintaza ikombe ephuma phansi kwesidaba somdende vedusha kade belivakashise ngayizolo mina ngumlande niyosaleni uqoqela abazukulu beni bafana bami mhlezi endlini kwagogo nidakwe utshwala nibhema isinefu mina ngiyobe ngingasekho sengalala kwabandayo omkhulu ukhwalithi bawo bebekhona nomkhulu unjabulo langa futhi nabo bekhona bebangumsindo esingizini mntanami kuyobe kukhona cishe ithimba likagogo somizi mina ngiyazi into enje ijude elikhodisa ama-backings phela kuyobe kuqala nqa emhlabeni kube khona umkhulu ongenaso isalukazi sakhe kube khona nje ugogo ongenamkhulu kuyobe kuqala nqa bafana bakithi mina ngiyazi into enje she esingisini esingisini kwakhumalo sawubona
yebo mfowakhumalo ngusibuko samadixa noyintumbane awusho mfowakhumalo ukhwalithi kuyela vele uyilunda
yebo uyilunda phela yena uma umbuka ey'thombeni nawe angeke ungayilungisi phambi kwamakhamera kanti usilimane kodwa ma usudibana naye uyabona nje ukuthi ayi insizwa iyayizamela nkosi yami futhi ngendlela ahlakaniphe ngayo umqondo wakho uvuleke kakhulu uyabona ukuthi iplani elikhona inkinga kuba yiso nje isikebhe phela nomkhwanazi heyi ngabe sikude kabi nobuyela ngempilo ngabe sikude kakhulu esikisini kwakhumalo sawubona
yebo futhi omdala igalofu elisha leli
hou madoda lowo eyihlathi ungazi wabuhlathi izini zona lezi engathi yivumzengayo ngiyezwa nkabi yami kuthiwa ndiyakunqoma ndiyakunqoma ezase-ladies house zithi umuhle uhleke ke nawe ujabule engathi uhishwa ispirithi ungazi uhlekani ujabulele ukuba mhlekwane uyindoda esikisini kwakhumalo sawubona
yakhonya lento yakhonya lento mfoka mashobane yakhonya lento inqakhanqakha imbuzi yeplamane zonke inzinze sebhasini umsuni onina
hawu mtebosha eyi nkabi yami uthini kankabi yami
angiyeni umuntu mina nginkomo ngiyeni umuntu mina yinkomo
hey futhi nkosi yami okwabonwa yithi thina amabhinqa siyoziqoqela umgumeni emazulwini ngiqinisile esingisini kwakhumalo sawubona
yewe nkabi yami usiphelele lona usiphelele nkabi yami
mana-ke siphelele mana-ke njengoba nihlezi nisethekwini emngeni nje nisithola nini siphelele isikhathi sokucabanga mpela izinto ezi-constructive empilweni kakade siphelele njengoba nihlezi enidakweni nje nisebenzaphi siphelele niyithathaphi imali yokudakwa unkamalanga bafana bami niyibekile imadlanga commissioner you delete you retrieve even if you want kakhesh send siyawubuya nawe sikubambe sikubuze ukuthi isiphi le stokvela esakho hlezi sihlaza onkamalanga ukuze ube nemali engaka esingisini 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 kwakhumalo sawubona
sawubona kabi yami ungelovile
hayi hayi mani ngelovile mani hlala phansi sabiza iy'nsiza ngizokutshela ma sekufuneka wonke umuntu okwamanje ngisabiza iy'nsiza ma sekufuneka nombani ngizokubiza nkabi yami esingisini kwakhumalo sawubona
yebo nkabi yami mkhethelo lona mkhethelo umfokakhoza ngithi angibingelele nje nami njengensizi kahle kahle khethelo kahle ayikho nje insizi ebhokisize 26 efungweni ayikho
futhi lalela lawo ekhethelo ngotshele ke isendlisi ne-omega igqoko kwakhe noma ngibani uyazazi ikhethelo uneyithende ezihlaza neenzwane eyithethene olungane oluthethekulelo olukhulu ziyafunga zithi zifunasa ugqoka isenglisi ne-omeg wambe ubhinusa yonke indawo lakhona obezothi abantu ngangakithi yeyi khethelo amabhinqa sawasebenzela kanzima kabi igama lamabhinqa sawusebenzela kabi thina singumacungwane esikhisini kwakhumalo sawubona
yebo ngabi yami ungcono umfokamsibi lo yebo amfokakhumalo ngabi yami ngithi angibuzi ukuthi kulokho mzala siyabayeka vele
heyi mina indaba yalabo bantu angeke ngikhulume sidala angibazi abantu abaconfuse kanje namuhla ubabona begqoka ifasikoti kusasa bagqokele okwey'mpahla zekulenyani kuyasa kusasa sebagqoka i-uniform yesikolo bafika naledi esikoleni mina ngiyazi into nje lonomunye ushange ngiqhuza imalanga yeklivethi uyabona nje ukuthi unkosi yamama abele agcola i-purity engancelisela ingane unyaka wonke izikhulu bendala ifunde ukuthi mama ithi mancane kulonomunye abathi nginelisane
wade kwethi uthali kuze kuthiwa ngukhlutshwa
esingisini kwakhumala esingisini sithatha okugcina esingisini kwakhumala sawubona
yebo mfakhumala uzanefe mfokangidi lo nami nje ngizokhala ngayo lento yokuthi singaqhashwa emcimbini
awu kabi yami kanti bathini bathini ogeni omcineko
ah bayabheda la
babheda bathini kanti
bathi kufuneka umetric
awu madoda ayi bayabheda ke nkosi yami eyi sizawuthini kabi yami linda kancane mhlawumbe ngelila ngabawoshe bethi heyi kufuneka bayibhemele insango ngibona nami ngihleli nje ngilindile nkosi yami ngilinde ukuthi mase kufuneka bane-medical aid mhlawumbe sibe sibonakala esingisini she awu nangibobe edlula nangibobe umfana wepiko edlula hey wesithudla mana lapho ayi kodwa uthi nguyeke athi nguyeke indaba yakho ngeke ngiyibona ngonyaka ozayo sewujimile namhla nje awuthi nguyeke yimi ngingudlangudlane kuzintaba zasemabhuli ibheke kwaxeze zembini bathi liyahluphi ukuze lo mkhwenyana iyahluphi kumuntu mina ngiyisibhensane sendongolo bathi dunyusa badunyusile liyeza ukhona ngihlaba kanjena nje namhla esingisini ngihamba nentokozokhazi bafana bami yomekhweqe nonke ngizolala nidakiwe ngizolala nidakiwe nonke niyezwa kukuba duma kahle mfana kithi ungangenzi isilima mina ngikhonze kanje henkenga
Bafana bami ngikinga